ekyo ateyo poliisi ematugga ekutte omukulembeze w'essomero agambibwa okuba n'akakwate ku kufa kw'omuvubuka wa myaka 17 ategeera ekiseeke lya Augustine omutuuze we Nalusunga mu town council wa ye Kasangati mu disitulikiti ye Wakiso. Kigambibwa Augustine yafiiridde ku kyalo Najjo Kanywa Musulo Cell Gombe Division mu disitulikiti ye Wakiso. Omugenzi abadde atunda mata mu kabuga ke Buwambo nga bw'atazze waka basanze mulambo mu kizimbe ku ssomero erimu mu kitundu kino. Olwekyo Kawala ayogerera poliisi mu bendobendo lya Kampala n'emiriraano agambye nti embwa yaabwe enkonzi y'olusu yebaviiriddeko okukwata Moses Muganga akulira essomero eryo ayambeko mu kunoonyereza.
Embwa ya si enkonzi y'olusu twagikozesezza, yatututte mwemu ku class ku ssomero lino erya Flourish Daycare Nursery School. Yatudde mu kibiina ekyo era bwe yavudde awo netutambuza paka ku luguudo lw'ebuwambo. Tulina ebintu bye twazudde ebisobola okutuyambako mu kunoonyereza. Zimu twasanze mu baby class ate exhibit endala twasanze mu class P2 nga tukyagenda maaso okuyiga abenyigidde mu kikolwa eky'okutemula.